Cheapest good pizza, son.
Korwe ang samfuri. Ang samfuri.
Nelanga liyashisa ngithi phela ngcobekile isithandwa sami bengisithanda sesingichithelile. Okay, fine, obviously khona omunye semtholile. Lapho ngihambe ngihambe ngikhale ngize ngiphathwe ikhanda. I-stress singibambile phela uzama bengimthanda. Just like ihamba kahle but wazenzela umathanda. Babone bebambeni kuthi angibabhanqe ngamakhanda. Nguye ngibona ukuthi kuzoba ngathi ngishimane. Bangibuke bahleke khuma ihagi bakhisane. Vele ngiyange ngibaseleke kuthi angizibulale. Let me take it easy, ngikhohlwe uyena ngimlibale. On my way home hlangane nomngani wakho Sane. Athi ngikhalelani then ngimtshele ukuthi sinozama sesixabene. Anginiki inamba yakhe athi kumele sixoxisane. Anginiki inamba yakhe athi
ngiyathanda ngifuna ukuhamba manje then impilo yami inhliziyo yami ube simanga ube simanga kodwa angisamfuni.
Sengelinye ilanga kulesazi esigeremini. Lapho kuyabanda ngijilele nosanete skinny. It's break time ngimbambile sidla mamafini. For sure ngiyazuzame ngaqhamuka nominini. Nangampela ngimbone edlula ngasewindini. Afika ngenele eklasini abuza ukuthi sini. Angibizele eceleni athi ucela malaback. Ngithi no lokho ngeke ngikwenze step back. Angithi wena wavele wakhetha ukuthi ngishiye. Cela uhlukane nami cause empilweni sengimuvile. Kethi ukuthi sibuyane ngobusizo sekudampile. Yaza ngivuma ukhona omunye ngimtholile. Fika usane ahlukanise angibambe ngesandla. Phambi kwazama thi masiya angisoze ngakulahla. Kwehlinye beze busweni kuzama athi kodwa nkulunkulu le mhlabeni sengoneni. Sengoneni.
Mina angisamfuni. Angisamfuni.
Some food.